Music. Swabri made it.
Tupendane paka waone donge hao, tusipunguze wala. Liwa kwa metuwa soko meze chonge hao hao, alie kula kala. Tupeane mazuri, wanafiki watukome.
Tujichimbie kaburi ili wanga wasitone. Tujifunike mwavuli tusinyeshewe hata tone.
Baby si wanataka habari,
tuwa
ape tujiweke hadharani. Watu posti kwa mitandao,
watu pige picha, tuweke mapozi.
Alegria.
Hey, hadithi hadithi njoo, utamu kwa laya njoo. Nataka nikinge kwa ndoo, baby ni mwagie. Hili penzi sija download, nimefundwa na yule somo. Nikufikishe kikomo, baby utulie.
Moyo wangu kibanda makuti, usiwashe moto. Kama kiba utapiga saluti, nikupe katoto. Pole pole penzi usishauti, nigeuze kushoto. Raha ya mwendo usivae mabuti, twende peku kampoto, yeah, yeah.
Penzi letu zaburi, basi acha watusome. Tupeane mazuri, wanafiki watukome.
Tujichimbie kaburi ili wanga wasitone. Tujifunike mwavuli tusinyeshewe hata tone.
Baby si wanataka habari,
tuwape
tuwape, tujiweke hadharani.
Tuwape
watu posti kwa mitandao,
nataka watu pige picha. Tuweke mapozi, watu fotoe, watu posti kwa mitandao.
Amina
Kadala,
Kadala.
Swabri made it.